ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele ngikwamukele futhi enkosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo BT Ngema, ungumlomo kaBene Diamond we-Christianity Works. Ngakubuza ukuthi yini eqoqobela imicabango yakho? Yini evamise ukuyicabanga kuphindelela? I-exercise lena embula ukuthi kumele ucabange kabanzi ukuthi ucabanga ngani. Kwabanye abantu imali, komunye ukuzizwa uzinzile kwezeyimali, kwabanye ezobudlelwane, kwabanye imiqondo abiphethwe ikusasa ngokohlobo lomsebenzi career afisa ukwenza nokuyibona egibela ilata enyuka empilweni. Kwesinye isikhathi kunenkinga eyodwa esibhene nayo evesi ithi qha ikhaya ngokungazibeki emiqondweni yethu kuvese kube yiyo esicabanga ngayo usuku nosuku. Yini kuwe ocabanga ngayo njengamanje? Yini le ephethe elawula imicabango yakho? Ngoba into ekuqonda uma ukholwa nguJesu, uma umthanda uNkulunkulu, ukubona ukuthi ukucabanga kwakho kuphethe kakhulu izinto ozifunayo, izinto zakulomhlaba, esikhundleni sezinto ezifunwa uNkulunkulu, intando yakhe ngempilo yakho. Bese kuyisikhathi sokuyibheka lesi, akunjalo? KwabaseRoma 12 verse 2. Ningalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Ikuphi uNkulunkulu akufuna kuwe? Yebo, kungenzeka mhlawumbe kunqwabelene kuningi kuwe, kodwa noma ngabe yini licebo lakhe ngempilo yakho, unganesiqinisekiso ngalokhu kuhle kuphelele futhi kuyathokozisa kuye, akukho okunye okwedlula lokho. Ngakho mhlawumbe makuwukuthi emicabangeni yakho ubulokhu uqhela kuye ucabanga izinto zakulomhlaba, angikutshela ukuthi namhlanje uyakubiza ukuba ubuyele kuye niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu. Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.